We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Sun,
a show dedicated at
preparing high school learners
for life inside higher education.
Hello and welcome on this beautiful Saturday morning. I'm your host Sakhe Choni, and before siqale show yethu namhlanje, let's give a warm sibulele kakhulu kuDineo for the show asiphathele yona Young Amplified apho ke bethetha nolutsha about certain izinto ze affect our lutsha lethu. Namhlanje ke kwinqobo yethu ke asifundisane inqobo lena siyenzayo from every Saturday morning from 11 to 12 apho ke si discuss about certain educational issues kwaye ne issues that affect our matriculants xa senza i transition from high school to higher institutions. So ke namhlanje inqobo yethu kayohlukanga kulena besiqhela uthetha ngayo. Kwaye ke namhlanje sawujonga ke i-bursary opportunities, and also if is there a disconnect between i-bursaries and i-public schools zethu, because yazi ke into yokuba apha eminyakeni siye sabona into yokuba abantu abaninzi ba-applya more kwe-NSFAS than i-bursaries. So ke ngoku siyazama ke ngonamhlanje ujonga loo nto into yokuba ingaba na olu tshintsho lukhoyo from ezi-matriculants from phofu ke not from i-matriculants zodwa but kumntu wonke into yokuba ingaba na olu tshintsho olu lenziwa yintoni na, ingaba mhlawumbi yona nto option le sixelelwayo basinayo le yoba ezi bursaries ezi masingazijonga okanye mhlawumbi masixele noxelela phofu ngolu lwazi olukanye mhlawumbi ke ingaba kunzima uzifumana ezi bursary ezi ke. So ke ngoku loo nto sizawuthetha ngayo namhlanje. We're gonna talk about i-bursary opportunities and also ba yintoni lena yenza abantu ke into yokuba ba-apply more ku-NSFAS than i-bursaries zethu. So ke ngoku le nkqubo lena siyiqala every Saturday. If uyaqala ufika wena siyakwamkela namphulaphula apha kwasifundisane apho ke sithetha about preparing high school learners for life inside higher education. Phofu ke asuba sithetha ne-high school learners zodwa, sikwathetha phofu ne-university students, kuba kaloku siyazi into yokuba xa usuke eyunivesithi bekufanele noko nayo iduty nyana okanye iduty wena ozinika yona ukuba uthi xa ubuyele kowenu okanye ubuyele kulaa ndawo uhlala kuyo ufike nawe alo ugqithise ngolwazi lokuba ungenza njani xa ufika kwi institutions, zeziphi izinto ofana ungazilibali, zeziphi izinto ofana usoloko uzigcina engqondweni ukuza loku sikwazi usindisa loku nabantwana, kuba lo siyazi xa ufika apha eyunivesithi uyi-first day ungazinto or unganikwanga ne-awareness ngabantu abasebesuka apha kwiyunivesithi, iyakwazi loo nto leyo uphazamisa uphele mhlawumbi ke usenza izinto bengafanelanga uba uyazenza okanye izinto bengafanelanga uba uyazipractisa. So ke ngosicela namhlanje ke sicela ke ngoku ne-university students sithi kuzo khanizame ungenelela nizame uncedisa kaloku kweli kule nto siyilwayo kuba kaloku sizama uncedisana nezi metriki ekubeni zona zikwazi into yokuba zikwazi into zazo uba zihambe kahle apha iyunivesithi xa sezifikile. So ke ngoyiloo nto inkqubo yethu ke ifokase kuloo nto ke, kwaye ke ngenkqubo leni esiyithathe esiye sayenza ke kuba sikoko siqale ngayo ke since uSeptemba, apha eqaleni kwaSeptemba kosiqale nale nkqubo kaloku sizama kaloku loo nto leyo kuba sibona unyaka uba uphelile engexa ephelile unyaka ethi loo nto leyo uba wena wenza imetri okanye wena mntu uye wathatha igap year kahle kahle uye wacinga into yokuba ngoku this year ufuna ungena next year esikolweni. So ke sizama loo nto ingonamhlanje loo nto sithi ke sizama into yokuba ke senze le show leyo uzama ukhawulela nezo nto ezi zokuba wena mntu ucinga ungena eyunivesithi or wena mntu wenza imetriki zinto ezizofane uzilindele kwaye zizinto ezizofane uzikonsidarishe kwanawe lona. Before ke ngosingene kule nkqubo yethu about bursary opportunities and also if there is a disconnect between bursaries, siye sathetha ke nabantu sizathetha because bekhona ne-initiative bekenziwa i-SRC apho bichaza khona ke ii-bursaries ezikhoyo apho i-student zinoaplya khona. So ke sawubuya sithethe ngayo yonke le ntelo xa sesibuye kwangoku nje make sithathe just nje small break and then xa sesibuyile sawubuya sithethe ngazo zonke ezo zinto ezo. So uhlale nathi namphulaphula i-RMR.
What's up, everybody? I'm Eminem.
Yo, what's up? This is Usher.
What's up, everybody? This is your girl, Namuzma Bennett.
Hey, what's up, man? It's your boy, Soulja Boy. Tell him.
What it do, what it do? It's your boy, Tootie Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop, D-O-double-G.
Hey, this is Ladies Lamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
89.7 FM.
Police are nothing of real pressure. A clash is almost 20 past 11. Go 20 past 11, 20 minutes. Kaleli show. And again, I'm challenging if you are calling and I'll post a yen to go back. Yes, I'll tell about bursaries and also bursary opportunities. And also, if you call an IT disconnect between the public schools, they to name bursaries is from Manayo. Pubi Passaris, Pung Abazaf Manega Lulana Kawi Public School, where Namtuma Public School, or Nabagunsimana, a gang way to Namchanje, is the way IT, Beskesai Fumana Pagasa, Sun Interview Union, and Namchega Zulukanyo, Chongweni, Walapa Roads University, Apogabis Tagusella Yen about your opinion yak about the Passaris. So game Mascalis Mamela Lendoyak and then Swiss Abwesi Tedigatli, younger Lendale's Passaris and Passari opportunities.
And I also believe that how bursaries are awarded needs to be looked at closely. If you come from a wealthy family, I don't care, you get 9-10 A's, you should not be getting a bursary in South Africa, not where we are with our education system. Get the recognition, get your place at UCT, be part of the Golden Key, have the best dinners, be provided with the best equipment. That I am happy. But you should be paying. I think it's very responsible, and I think we need to be honest about bursaries, because bursaries aren't necessarily in South Africa, aren't necessarily awarded according to ability. It's a lot to do with accessibility. So now we already have the haves in society who've got access. Their sister, their brother is working at Investec, and by virtue of that, uzafumana Investec Bursar. Yeah, but because of family ties, let's leave ability. You know, the criteria, they just meet it, which is good, good on them. Well done. But I think, again, just like the missing middle, where I can't expect my parents not to pay anything towards my education because they are working professionals, is the same argument I make for bursaries. That we need to be very careful in terms of how we go about awarding of bursaries. I believe that if you fall in the top bracket, you shouldn't be getting a bursary. Get all the recognition you need. There you've done well. It's not to take away from the fact that you have done well. You then take, even with the missing middle, right, those who are in the upper echelons of our missing, because it doesn't make sense for a politician's child to be on a bursary. Are you Kolondo? They should be paying. They've got the money to pay. They should be paying. Equally, bursary and how much should also work on a sliding scale for the missing middle. The closer you are to the top bracket, yes, you've been awarded a bursary because you've done well. That's awesome. But we need yonke lamali. If we are being honest, I'm sure if Ngwenziwe study, those who are coming from poor backgrounds, they aren't necessarily getting bursaries because it's almost inaccessible in the bursar. It's expensive to apply for bursaries. It's difficult. There's zikukuku perias, many red tape that is often not spoken about. Just the whole application process. It's very tedious. You just lose interest. Right, and it's a discouraging process if you are being so you are relegated to NSFAS. Right, so that's my take in terms of the awarding. Even within institutions, we need to interrogate within institutions who gets these bursaries.
So are you saying that sometimes the awardance of bursaries sometimes disadvantage the people who come from disadvantaged background because it's difficult for them to access that kind of information in order to apply for these bursaries?
Sure. No, 100%, because even just the whole application in Inzerand, R1 is a lot to go get a copy of your ID, to go get a certified copy of the time that is needed. You're not jumping on a car. You need to be jumping on a taxi to go to a post office. You get to a post office, you need to wait in line. Yeah, well, no, you're not working in conducive hours. Nalapo, you are spending time. Time, you are spending money. So just the process and how it's, and we can even say now that you've got apps that have sort of narrowed everything down. And I do give credit to them that they've somehow made the process that much easier. But reality is there's data issues. There's also misinformation. There's not enough information that has been filtered to sort of our poorer, if I could put it that way, using that, yeah, wanna sort of to our poorer students who are coming from disadvantaged backgrounds. We have wanna they aren't told. The only thing that we see is NSFAS. The only thing that is preached to us is NSFAS. We have one, and you've got all these other companies that are releasing bursaries at will, but they are not accessible to the disadvantaged child because they aren't aware.
Yeah, I think this is one of those conversations if I'm not we university zethu kwa sibe nazo napha ku high school zethu kuba lokhu yabonakala into kuba if siqhubeka ngale pace siyamba ngayo ngoku ingenzeka into kuba uNSFAS abene student ezi abene application ezininzi apho ke angayazi bawuza bathina abantu and then ke ukufumanise kuba kuzoba kho i-funding crisis lena ibekhe sayibona apho iqale ngonyaka apho sizabona kuya kwakwi protest because lokho abantu abaninzi bengafumaneki le nto bengekho lula uba mayifumaneke le funding lena because bezininzi applicant and ke I think zezinye ze conversation efane sibe nazo thina sizizi-students ukuba ezi bursaries zingaba kahle kahle zibenefitha obani ngoba nabona abantu babenefitha kakhulu from ezi bursaries kuba loko nyani ke xa kuthethwa into yenyani if uphuma kwi-public school and ke uzama uapply for ezi bursaries or phofu ezi bursaries cause aloku kuneka usechile sometimes aloku xa siphuma kwezi public schools asinikwa ne asiequiptwa noequiptwa kakhulu about iba singasebenzisa njani kwa uGoogle. Imagine xa funeka usechile for le nto le bursary lena and you don't even know uba yeyiphi le bursary uzoyisearcha because uzonofumaniseka nangoku apha iuniversity into yokuba i-most ezi-student zizoyazi uba zikhona ii-bursaries ezi-related kwii-subject zazo ngosike zifika apha iuniversity zafumana i-access to i-Wi-Fi zafumana i-access ke zakwazi noba kusetshwa njani xa kusetshwa i-information. Abanye bazoqaphela mhlawumbi kambe ngexesha into yokuba ikhona ibhasari ihambelana necourse yabo angona umntu aqala uaplaya ngokhoza lokhu inyani ke xa sithetha into yenyani iba ininzi i-misinformation ekhoyo even ngofacebook ungava kufacebook sithiwa nantsi ibhasari ikhoyo but you will never know cause ungafola kwi-victim ye-scam apha uve kusithiwa okay fine if uyafuna uconsideration for le bhasari lena. And again, I think bakhona abantu abanokwazi noyitestify kuloo nto leyo uba bakhe bafola i-victim to i-scam ezithile zebhasari zapho kusithiwa if uyafuna ukuconsideratia le application yakho for le bhasari lena thumela mhlawumbi noba yi-R1000 or 500 and then umntu ayithumele ndimagine la 500 mhlawumbi yi-500 aloku bekuthenjelwe ngayo kwakuwena uba yi-500 yokukhutshwe ngela 500 uba yiyokugqibelwa uqoba masole isacrifice for wena and then ke ngoku wenza imistake yoba wena engoku uyithumele le mali lena and then ungaphindi uve from bona abantu aba because lo bayakwazi ukuse badisappearishe bacime yonke into yabo ingaphindi kubekho nanto okwazi uyisearch noba ufumane ifowunele le number iphumele kuvoicemail and ke zezinye zezinto eziye zadisadvantage yabantu ezi especially xa uphuma kwi-poor background ezi ke siphuma kuzo nakwii-public school zethu apho ke ungekho noba singayikho nee-talks zinqabile kwa ii-talks ezo zokuba ii-bursaries ziconsiderishe ii-bursaries nazi ii-bursaries available abanye ke baveza nento yokuba ke ikhona nento ekuthiwa yi-favoritism webhay apho ii-teachers awuvese zikrwayece hlawumbi loo student leyo ziyithandileyo ziyixelele into yokuba nantsi ibhasari for wena uthendethi ufuna ufundela into ethile nantsi ibhasaries whereas ke ngoku abanye aba baseklasini bona bashiyeke bengenayo tu kwayona into banoaplya for bona because abaxelelwanga kaloku so zezinye zezinto ezo ke and ke even if noba hlawumbi ke ezi bhasari ziyeza ezikolweni from esinye ile nto i-matric student ekhe ndathetha naso yinto yokuba ezi bhasari zizayo kubo sometimes zezecolleges which is umntu akaconsiderisha icollege yena beconsiderisha into yokuba yena ufuna iyunivesithi but kuze ke ngoku ibhasari from icollege ibaexplainele and then uzawuphela usithini yabo most abantu baphele bethatha igephye ke ngenxa yaloo nto uba because kaloku xa ungenamali ongena iyunivesithi and ubujonge kweNSFAS and which is i-risk kakhulu uba ujonge kwicala eliyi-1 elo ubeka ithemba lakho kwicala eliyi-1 even though uNSFAS ke encede abantu abaninzi kwaye ke kungatshiwo asitsho into yoba uNSFAS mhlawumbi uyohlulakala but sesizama upreventa nje iproblem ethile yokuba ezi bhasari zezi ayikho ihlobo na belinozama ukwenza more ukuzame zirecruite more students zizame but zizame mhlawumbi uzifaka more kwezi zikolo zizame nakhona ukwenza ipresensi yabo ifilwe ngabazi zi-metric enzela uba umntu angathi mhlawumbi ephume esikolweni because into eqaphelekayo into yoba kulula ngokuba wonke umntu ombuza bafune iyunivesithi uzawuxelela uba yayi-funding yam ngu-NSFAS kanzawuaplaya xa kuphume u-NSFAS ndiza kwenza le into xa kuphume u-NSFAS yonke into ofumanise uba xa idiwe neyunivesithi kuye ucinga u-NSFAS because u-NSFAS uthethwa kakhulu ngaye ivimamele iradio ukuthethwa ngu-NSFAS ungena kwi-social media uxelelwa ngu-NSFAS ungena kwinto ethile ungena ngu-NSFAS lona whatever zezi bhasaries akho nto ithethwayo ngazo yabo. So ke yiloo nto siqombeke ngoba senzele show lena sizame ngokuveza into yoba ingabe ezi bhasaries azinokwazi na ukuzama ukwenza into yokuba i-presence yabo ifilwe nazo so that ne-metric umntu wenza i-metric ayazi i-options zakhe ayazi into yokuba imhlawumbi uthe ufuna wenza i-pharmacy nazi ibhasarano zikhonsideration angacingi uba uNSFAS yona funding ekhoyo eSouth Africa cause kaloku I think ne-high school teachers zethu funeke zizame ke nazo into yoba zingenelele zizame uncedisana nokuba azinokwazi zona na ukunceda izitudenti zincede imetriki le nazizazi uba nazi iibhasari ezavailable zorganize nee-talk zeebhasari zize ezi-high school zizoncedisana nazo so ke ngoyiloo nto ke sithetha ngayo and yiloo nto ke ubhutlukhanya ayivezayo into yokuba ke kukhona i-misinformation ekhoyo over social media zikhona ke nee-app ezincedayo ke into yoba ufumane ezibhasaries ukwazi ufumana ii-notification zezibhasaries but sometimes ngoxa ungasebenzisa ifowuni i-smartphone uzayifumana njani information enjalo xa ungathethwa ngayo kwiradio uzoyazi njani information enjalo so ke loo nto ke siyithetha ngayo namhlanje which is loo nto ubhutlukhanya ivezayo nokuba if wena ubusowunayo kade imali efunding theis ayibonaka ayikho inide yoba ufumane ibhasari akutshuba suyifumane ibhasari but not ifumane yonke because ipurpose yebhasari aloku bekufanele uba incede abo babethakalayo in terms of uzibhatalela esikolweni but if kowenu ninayo imali uyakwazi ungakwazi uafoda uzifundisa la 3 years yonke then ibhasari awuyidingi because yiloo nto ibhasari le befane ibhasari yakade yonenzele into yokuba loku ifunyane ngabo banento ezincinci instead of ifunyana ngabo baprivilege kakhulu which is abo basiwana kum nakoma-private school because inye i-private school ziyakwazi uba-aplayela abantwana koyibhasari ngoku ke singena kwisegment esibini apho ke sithele noZandile Ncumisa SRC student councilor and sponsorship and benefits apho ke asixelele yona because unconscious I think most students inoticile email bikhe yasanduthunyelwa i-SRC inform about the bursary opportunities which is why ke nale show isaqoma solo siyenza nayo ke izame ke uzame uaccommodate loo nto leyo izame uveza nokuba ke mhlawumbi le initiative ayiqalileyo bona ingaba na ivezwe yintoni so masimamele apha ke uMs Zandile Ncumisa explainela ngayo yonke le nto.
I am the SRC Student Benefits and Sponsorship Counselor at Rhodes University.
There was an email sent by the SRC recently, which was informing Rhodes University students about bursary opportunities. Can you explain what was the reason for starting such initiative?
Well, at the beginning of this year, we had a very huge issue because most students were not confirmed with NSFAS, so students battled to like register as well. And then at some point during the year, the NSFAS defunding also started as well. So now this is just like trying to at least bridge that gap, at least to say that we've tried to communicate with the financial aid office about things, but some students, their information bounces back, etc. So they still somewhat do not meet the criteria or the minimum requirements to be funded by NSFAS. So
in your own opinion, do you think it's difficult for a first-time entering student to find out information about bursaries?
I mean, it is very hard because, well, let's just take it for like people who are in grade 12 right now. The only thing that I knew of when I was in grade 12 was NSFAS. And I only got to know about ZA bursaries and all of these other websites that are out there that have bursary opportunities. I only knew about that when I got into university. To say that there are other people who are not NSFAS funded as well. They have other bursary opportunities. So it is quite difficult to actually navigate the space if you're still in grade 12. Yeah, because I know a lot of people, they end up taking gap years because they weren't accepted by NSFAS. So yeah, it is quite difficult.
What do you think causes these difficulties for matriculants in finding bursaries available, especially matric learners from public schools?
It's not that they're sidelined, but I think the biggest issue is that the people who actually need these bursaries, some of them, if you're in matric or, well, grade 12, you don't have the necessary resources to actually check these bursaries out and actually do your research. So that's also another thing that I think these are conversations that should be had, that should take place actually in high schools so that people are aware that NSFAS is not the only solution for you to get your degree.
If you still remember in your school, in your matric years, do you remember any bursary, any bursaries visiting your school?
Actually, no. We've never had one come to our school. I was in a public high school. What's this? East Road Secondary School. And we never had such happening. So yeah, you just know about certain things because you heard someone speaking about it.
So people who are interested or who are struggling to find bursaries, where can they find this bursary opportunity that was sent via email?
Our RU Connected page is 2021 SRC page. You can go there. There's a it's a heading bursary opportunities. So those are the ones that we were asked to share with students, but also I did leave a link in there, ZA bursaries. That's a website that has continuous bursaries that they keep uploading for new bursaries that people can apply for. So that's basically just that. So if someone doesn't find anything that applies, like relates to their course or degree, they can actually go to ZA bursaries.
There's a lot of fake information, especially kawamba ku social media lo. Weso Facebook ke ungathi wenza kakhulu in terms of uqiniselo lwazi olu ke lungacacanga ncama ngamanye amaxesha. But ke njengoba besitsho ke into yokuba ibhasari lena iye yaqalwa ke initiative esanto kwenziwa ilenesrc apho ke ke ungene phaa kula page yabo wena umfundo lapha ungafumana ibhasari opportunities kwaye uchoose from ezo bhasaries uba yiphi ihambelana necourse yakho because lo siyazi uba zikhona nee-bhasaries ezihambelana ezispecific kwicourse ethile. So ke ngoku ke bezame loo initiative uzama uqala loo nto beba bayibona into yokuba loku abafundi abaninzi iqale ngonyaka bebabethakala kakhulu xa sekuthethwa into ethi benefunding apho ke abanye ke beye bakwazi nothatha bathatha negap year because kaloku umntu uyabona into yokuba ke xa enganasikolo uyawungcona thini ke. So and ke i-state of education lapha South Africa ke isembi kakhulu nangona ke sizama ukulwa sizama utshintsha loo nto singabafundi, but ke iseyiprogress ke isacothayo kwaye ke abafundi abaninzi ke bayakhalaza ukuba ke ingaba sibheka phi siyikhantri na xa sikwazi aloku into yokuba aba bona basebaseneza benazo ezinto abasebeprivileji xa sibabizela hlobo xa sibabizela hlobo sithi baprivileji kakhulu abaprivileji kakhulu ingani ngabona ababhenefithayo from izinto because aloku bona ezi zikolo zabo ziyakwazi uorganize izinto and siyaunderstand into yoba ipolisi aloku ibhasaris ayifani nekaNSFAS. But ke ingazama noko considering le effect oba South Africa ngoku siphila kwimeko enjani and also iba izitudenti ezininzi zingadinga lonke uncedo zinodinga xa especially xa sisitha loku imfundo yirayithi sitsho mos constitution eSouth Africa and yinto emphasize okokoko loyo uba imfundo yirayithi yomntu wonke umntu ne-right to education. Yiloo nto ibilwela nolwela loko ngofees must follow ukuba sine-right to education. So ke xa silwela loo nto le bekufane noko nee-bursaries ziyazama noko usebenzisana ne public school uzama uveza olwazi lokuba if wena wenza ipharmacy iza nantsi ibhasaries zofurishayo zizama ungena kwezi zikolo bekho awareness nyana noy sort of social awareness yabo bekho nwazi campaigns kuye kwezikolo kuzanywe nje into yoba kurecruitha abantu abo not that because aloku xa uphuma kwi-public school in order kuzazi ezibhasarezi nehlawumbi ube uthomene nomntu wena ophana or if awutshomana nomntu opha ufuneka ube wena mhlawumbi wazana nomntu wena oseyunivesithi yabo or ube mhlawumbi kukho umntu ke ndibikhe yavezwa ngubhuti lukhanywe le sithi ke if sometimes kukho umntu kowenu ophana kuloo khampani leyo ofarisha ibhasari if mhlawumbi multi-choice which means ndizayazi ayifumani ibhasari kamulti-choice because ndizawuxelela what about lona ke ngoku yena mhlawumbi ule uselokishini or usezilalini ufunda kwi-public school apho ke kwaye ikhompyutha mhlawumbi zinqabe khona usetyenziswa ozayazi njani aloo bhasari leyo yabo. So yinto esizama uyiveza leyo into yokuba olu lwazi lwebhasaris sometimes liyakwazi udisadvantaja abo bazidingayo kakhulu because if wena busewuprivileja kade bekufane noko ke ibhasari yona ikunceda mhlawumbi ekuthengeni just ezinye izinto nje ezimbalwa ukuze kwenzeke uhlala kwakho iyunivesithi kube kuhle ilondo ke besamuyiveza ke ilondo ba state of education la South Africa samu sifuna siba kubanjisane kubekho ubuntu between izikolo nebasaris bekho ubuntu between izikolo ibasaris neNSFAS zidityaniswe izinto ezizenze into eyi-1 ezawukwazi uba i-recruit i-student ifumanise i-recruit more students but ke siyayiunderstand oba into yebhasari zona ke azizo zikarhulumente so akunyanzelekanga benze eli hlobo sithetha ngalo kodwa ke bangazama ke ukuzama at least ukuimprova noko i-state kuba lo siyabona lokuba ngexesha le-COVID baninzi abantu abaluze imisebenzi awu befolisha kwi-missing middle before i-pandemic lena abaseyiyo i-missing middle ngoku because abanye baluze imisebenzi so abafolisha ngu-under NSFAS so siyaunderstand uba i-system izawuba njani na especially i-system yethu be under pressure this year. System yet to be under pressure this year. So imagine we are feeling under pressure next day if as long as problem is as that race is over by passers by. Zame noko ukungenelela zame ukuvela kwezikolo zame recruit and the information about the passers zivele so that abantu bayazi ndoba okay fine when it's passer on a passer option is nayo lena kutwa sikhona ne app umntana ozikhangela i-mobile apps so ukwazi uzifaka ezifunini so nokungathatha ke uba unayo i-smartphone uthatha ifowuni akuyifake ifowuni kamakazi okanye uyifake kwifowuni kabhuti wakho noko uzawumane ufumana more information about ezi bursaries kuba loku funeka sizama uiaddressa le problem lena and then once siyiaddresse the more ke ngosayo sibheka phambili siyikhantri okay next week saphinda sibuye sibuye nale nkqubo yethu asifundisana apho ke sawuphinda sithethe about preparing high school learners for life inside higher education apho ke sawuzama ujonga into yoba yeyiphi yona nto funeka sizama siphinde kuba sizama unqanda kaloku ezi zinto from uba zenzeke ukuze wena mntu kuba lo sibonile uba i-funding option yile nto i-funding biyi-problem kulo nyaka lona so ke sizama uveza ezo nto zokuba zithini options for wena so ke uzuhlale nathi namphulaphula sawuphinde sibuye next week same time ngo-11 otsho ngo-12 sabe siphethenela le show yethu igama lam ndingusake tshoni sawubonana next week.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Sun.
A show dedicated
preparing high school learners
for life inside higher education.